extreme music, your trudging.
Kwati chilo to a te papa lelo wale shindi kava nove amenga yabo nomba ilelo mwana fe ifyo wene
chujuja
undereshi
ala na ufuma
pamwinga mobe teno vateni mana si nothing
mwana fe vochi wene
Abanobe,
mwana abanobe
Navalu kwa bobe Baline sansa,
ye ye
Wengi vale isa
Raisa waya
Bali apa
Ijiji
Iwe walishala
Mama, mama, haja, hajiji, jiji
Wengi vale isha
Owe oh, hey, hey.
Ukufipuisha
Mama
Bali da kwa tafi bomba
Pekachiva nyonge lelo Pantu,
aha Finally made it
Haya
Finally wedded
Mama, mama
Finally made it.
Finally
take it. Finally married.
My mama. Ajiji.
Bambi vale titeti upia pata pale foli. Bambi na wati teti ukwa nishe ikala fesori. Pati jitanga na ifikata kwa boko kanya ea. What it should be will be ngefi.
Mwana fe ifyo popweke
popo.
Ulisuti
kwa timufi
pawinga bome.
Aye ye ye nesa wa makaye.
Mwane sansesho wale
mwana
uwa fiashi.
Iwe mwana
wa mwana vanove.
Uwa chikalipelo akwe lelo.
Bengi vale isa
Raisa waya
Bali apa
Ijiji
Iwe walishala
Ma mama Haja Hajijijiji
Bengi valesha
Owe oh, hey, hey.
Ukufipuisha
Ma
Bali da kwa tafi bomba
Pekachiva nyonge lelo Pantu
aha. Finally wedi
Haya
Finally wedi
Ma mama
Titeti mufikeko Bale chito kudumbula mesonga Bamo na nyuzi yenu
Na wamfati mwajipidabo Wamfati mwajipidabo
Bale bife na pamenso kwa tipale fobanu Nsha mayo
Iwe bete batambe
Bete kuno
Bese batambe
Bamo na kotulula vwe foyumfuika ye 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 ye
Iwe bete batambe
Bete kuno
Bese batambe
Aye Ese batambe ko winga wachi pesha mano
Entertainment.